oye, oye, bangani
uzosha usemile.
Yeah, oye, bangani
uzosha
usemile. Yeah, oye, bangani
uzosha
usemile. Yeah, oye, bangani
uzosha
usemile. Yeah, oye, bangani
uzosha
usemile. I'm gonna go.